abantu Yesu arakurorereye aragukunda araguhamagara ati ngwino hano mukanyaka arategeye wewe unaniwe nivyaha byo wakoze simeya nivyaha binde wewe nyine urimenya ariko mukanyaka Yesu ayahamagara ngo aragutegeye umvira magambo meza akubwira ati nabambiwe kugira ngo ngucungure umvira magambo meza akubwira ati ndabambiwe kugira ngo ngucungure mukanya kakanone wiyumvirize icyo Yesu yababarijwe ni kubu wawe na jewe agomba wegere hofi yage agutabare imbabazi zanje nyeza uzangiriki ndewonyizeru ugakira agakiza imbabazi zanje nyiza uzangiriki ndewonyizeru ugakira agakiza Yesu agomba guherereza agakiza kwebora kumara umubabaro uri mu mutima wawe engini umubabaro ukwifuza byinshi kandi n'umubabaro ugutamani bitagira ikimazi ariko mukanya ka Yesu arahugomba ngo uze akuruhure mbe kandi wa mazi myaka myinshi mu vya ujakariye satani turambiwe Yesu akubwira aha kuri iki gifungo ngo mbega ndi wamaze imyaka myinshi mu byaha uri umujya wa kiranga nturarambirwaga araguhamagara mukanyaka ngo ureke birya byo ari bikugoye nyumba ari ubuhuhe nyumba ari ubusambanyi nyumba ari imizimu nyumba ari inzogera nyumba ari lumito nyumba ari ibindi birinya bitagira ikimazi Yesu araguhamagara ngo witabe yakuruhure kandi agutura ibikugoye none reka ngo nawo yizere uzawundune izerewe ubu wanjye Yesu ako avuga ngo none reka nkubohore nawe unyizere uzaho ndwi unezerwe ube wanjye yamaze kubona ibyakuboshe mukanya kakanone Yesu agomba kubohore nyumba uboshwe nukunwaragende joro nyumba uboshwe n'inzoga nyumba uboshwe n'uruhogo nyumba uboshwe n'ugutuka umugore nyumba uboshwe n'ikintu kinde Yesu araguhamagara ngo akubohore nyamuragura ni Yesu amaraso yage n'umuti ukuri tebuka mukanya kariteze kugukiza